Remember where you call it from. Zambian music campus, yeah. Don't see old.
Salako.
Yalelo wacha mapine kampisha makwe womi sampishe.
Wacha na wankwacha.
Make it easy list show us a change toni kumachacha.
Wacha na wankwacha.
Mbukira machamu eri building. Kwete wanu jara tinchepo zingire.
Wacha na wankwacha.
Bifana shen ee mufire na rishira pon intense koro shonze shingile.
Wacha na wankwacha.
Kea kujobu mwanafike kala ngabo just batana.
Wacha na wankwacha.
Wichula sana tala kongana na yueyo wikeshana kushara.
Wacha na wankwacha.
Amake ori panifunzeko, wai mukamba chekuseni.
Wacha na wankwacha.
Mazo mweze ni pempa, apa mwale mele ni chend ni uzeni.
Wacha na wankwacha.
Ya kawa ya talara ya kukabila, patefyo wala kabila ni.
Wacha na wankwacha.
Ayo ama bizwa yonze kutarali, kala ima kwela kuseni,
yeah. Wacha na wankwacha.
Kachelo nde kutumina, pa same time na mukore kokoriko.
Wacha na wankwacha.
Ela malume batate na mami busheba gogo baliko.
Wacha na wankwacha.
Tumina mulo kubomfya wanu kwacha kateli kumachacha.
Wacha na wankwacha.
Tumineva mbuyo mfundo ngana uyo pochila yo kwa kuya.
Wacha na wankwacha.
Hello, your balance is wankwacha. Apa pati na sekerera.
Wacha na wankwacha.
Natini kasta 117 ashbadi yedela.
Wacha na wankwacha.
Inea pita ipite utwa kuchita nchitala tonze na kiria.
Wacha na wankwacha.
Please call me back, era we mnyori kare njambilo kubipa.
Wacha na wankwacha.
Very very mind is on there, shapo paka chelo nishi ede buida.
Wacha na wankwacha.
Inde mo, nininde kutumina nimbova ko ine.
Wacha na wankwacha.
Kula femulo, nini vjala chitika lelo.
Wacha na wankwacha.
Sembe, aseme nenze chena wanu keni shine watch bebe.
Wacha na wankwacha.
Koi ni bad ninjiz mwore rafe na rimoni pede.
Wacha na wankwacha. Wacha na wankwacha. Wacha na wankwacha. Wacha na wankwacha.
Remember where you're going from. Zambian Music Publish, that would see old.
Wacha na wankwacha.